Moni waisa kwa inu nonse mawauno wogondwa kwambiri kuti ndiri pano lero mukachisi pandhawi ya chikumbutso chachikulu ichi cha Easter. Ambuye atipatsa ife tsiku lokongola la kupembedza uku ndipo ife tiri pano mawauno muchikondwerero chachochitika chachikulu chimene chinayamba chachitikapo mudziko. Chiukitsiro cha Ambuye wathu Yesu. Iye anali wamkulu muimfa yake, koma anthu akhoza kufa, koma sipanayambe pakhala munthu yemwe anakhoza kuuka kwa akufa koma iye. Ndipo apo ndi pamene ziyembekezero zathu zagona mawauno. Muchiukitsiro cha Ambuye wathu. Pamene ine ndinali kubwera muno mawauno, ndikuyenda kudutsa mukampita ine ndinayima mphindi zingapo mbuyo uko kuti ndiyang'ane. Ndinayang'ana mozungulira pomvetsera, ndipo ine ndinaganiza kutuluka molawirira mawauno anthuwa anali pansi pa ziyembekezo kuti abwere kuno ndikudzamva mawu alikuwerengedwa ndi nyimbo zikuyimbidwa. Ndipo ndi chikumbutso cha mmodzi yemwe akugwirizira miyoyo yathu mudzanja lake lero. Ine ndinaganiza za nkhope zimene ine ndinkaziona molawirira mmawa zaka zapitazo. Izo zagona mu manda awa kuzungulira kuno zikuyembekezera kuchitika kwa chiukitsiro chawo. Kuganiza za izo bwanji, izo zikuti bweretsa ife kuganizo ili kuti lero ife tili pano. Ife sitili kudziwa basi nthawi imene ife titi zatengedwere kumalo a akumene iwo agona mmawauno. Ndiyeno izo zili poonekera ndi anthu a mtundu wanji womwe ife tiyenera kukhala, ndi momwe ife tiyenera kuyandikira pa chiukitsiro ichi cha lero. Mu buku la Yobu mu wa 10 mutu wa 19 ndi ndime 25 mawu pang'ono awa: ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Unali uneneri wa Yobu ndi mawu ake yataona kaye tsiku lino limene ife tili kupembedza lero, kupembedzamo chiukitsiro. Ine powoloka kuzungulira kumbali za dziko ndikuona maonekedwe osiyana achipembedzo ndi magawo osiyana akupembedza. Izo zikanati zitenge nthawi motalikirapo kuti tipitepo kuti tiyesere kufotokoza zopambana zosiyana zachipembedzo cha mdziko ili. Koma lero pozindikira kuti ife tili nalo patsogolo pathu tsiku lalikulu, ndipo kuti ife tasonkhana pano mmawauno basi kupembeza uku kwa molawirira mmawauno kwa mphindi pang'ono, ife tibwerera ndiye kumanyumba kwathu ndi kukabwerera ku chimene ife tikuchitalira lero msonkhano wa machiritso. Ife sinakhale nawo konse iwo koma kawiri kapena nthawi zitatu yambireni ife tili takhala pa mu misonkhano chifukwa kawirikawiri kubwera kukachisi ndikozungulira anthu akwathu kuno. Kudzoza kwa mzimu woyera kumaoneka ngati iko sikumabwera bwino basi pano chifukwa ndi kwathu. Pamodzi izo zinachitikapo ndi uko ku Jeffersonville High School, yeno izo zinachitikapo kamodzi kuno kukachisi. Ndipo kuchokera pamene ine ndinauka mmawa uno ine mwakuoneka ndabwera muno motedwerapo pang'ono, koma izo zinali pa cholinga. Ine ndinali nditauka mmawa uno kale tsiku lisanayambe, ndipo ndimadikira. Ndipo ine ndikungokhulupirira kuti ife tikupenyana ndi utumiki waukulu lero mu utumiki wa machiritso. Ndipo anyamata ife tiwapatsa iwo makadi tsopano, ndipo iwo awapereka iwo mmawa uno m'manayini koloko a mautumiki a machiritso amene akudzapo. Ine ndikukhulupirira Ambuye atipatsa ife nthawi yayikulu zotero. Ife timupembedza iye mu pemphero ndi mu nyimbo ndi kuyankhula kwa mawu, ndiyeno tiyesera kuti tichokeko lero mmawa uno ma 7 ngati nkotheka. Chotero munthu aliyense akhoze kukabwerera ndi kukhala nayo nthawi yokwanira kuti apange kukonzekera kwa utumiki. Makadi a pemphero adzakhala akuperekedwa pa 9 pomwe, chotero kuti izo zisati zisokonezane ndi mautumiki wena onsewa. Zieno usimuno ndituli pakala mautumiki au batizo naponso ife tikukumba kulinu nonse mdzakhalepo pa izi alendo muzipata zathu ndiwe na hotel ife tili okondwa kwambiri kukhala nanu inu pano mmawa uno kudzaona utumiki wakutuluka kwa dzuwa uwu ndi kachisi wodzaza tsopano pa malingaliro osiyana tsopano lero akupembeza kwa chipembedzo mu malo ambiri iwo akupembedza amakezana amene anapita kale mwachitsanzo ngati ife tidati tipite ku China mawa uno ndi kukayankhula mawu okuti mulungu kapena ku Japan iwo akanati adabwe mulungu yemwe iwe unali kumukamba chifukwa munthu aliyense amene amafa ndi mulungu mwamsanga pamene iye afa ndipo ngati ife tidati tipite kumene wopembedza buda ali kapena osiyana achi muhamadi iwo samakhulupirira kuti khristu anauka kwa akufa iwo samakhulupirira kuti iye anafa mkomwe iwo amati iye anakwera pakavalo ndipo anakwera nachoka anapita kumwamba koma lero ife tili nacho kwenikweni choonadi ndi kuwala kwa moyo palibe kukayikira mu malingaliro anga lero monga mlaliki wa uthenga wa chikhristu ine ndilibe kukayikira mkomwe mu malingaliro anga palibe mthunzi umodzi wakukayika koma kuti ife motsimikiza tili nacho choonadi chosindikizidwa kuti zipembedzo zina zikhoza kukhala zolondola koma ife tili nacho choonadi ngati ife tikuzindikira lero izo popenya nyengo ndithudi mulungu wamkulu wakumwamba yemwe anapanga miyamba yonse ndi dziko lapansi anapanga ngati inu mungakhoze kuona momwe malingaliro ake anali kuyendera momwe iye aliri nako kugwa masamba kwa mchaka mfa ndiye kuphukira kwa mchaka chiukitsiro polinga kuti iwe umayenera kuti ufe polinga kuti ukhale ndi chiukitsiro ndikupyolera mu imfa yomwe nthawi zonse imabweretsa moyo iwe umakhala moyo kokha kupyolera mu imfa kodi inu munayamba mwayima kuti mulingalire zimenezo kuti mtundu wa anthu umakhala moyo kupyolera mu imfa china chake chiyenera kuti chife kuti iwe ukhoze kukhala moyo chakudya moyo wa zomera moyo wa zinyama zonse zimapfa ndipo kupyolera mu imfa imeneyo ife timadya chakudya ndipo chakudya chimene ife timadya zinthu zakufa za china chake zimabala makhungu a moyo wa magazi umene umabwera mu thupi lathu chotero ife timakhala kokha moyo ndi kumakula ndi kumapuma ndi kumadya ndi moyo ndipo tsopano ndi mwa imfa ndipo ife tiyenera kukhala ndi imfa polinga kuti tibale moyo ndiye tsopano uthenga uwu umene unawerengedwa kwa ife mawa uno ife tikanati tiutche iwo kutuma kwakukulu pakuti iko kunali kutuma kotsiriza kumene ambuye wathu anawapatsa ophunzira ake kuti apite ku dziko lonse ndi kuti akalalikire uthenga wa ulemerero uwu nkhani yabwino ya chiukitsiro kwa dziko lonse mwaumboni ndiyeno iye akanati abwerere ndi kuti zizindikiro ndi zodabwitsa zikanati zisatire uthenga uwu umene unali woti uzilalikidwa ndipo lero mu mayiko ife timapeza ngakhale pansi pa chipembedzo cha chikhristu kuti ife timapeza wanthu mu america ambiri a iwo ali ndi kulemekeza konse kwabwino ndi koyenera kwa izo ife tili kuyesera kuti tipeze mipingo yayikulu ndi makachisi ndi madongosolo akulu ndi zina zotero naponso pa isitala lero mipingo yayikulu ndi mitanda zili kupukutidwira ku utumiki waukulu wa isitala ndipo lero kwenikweni makumi a zikwi ndi mamiliyoni amadola zikhala zitawonongedwa chifukwa cha maluwa a isitala ndi zina zotero kuti zipite pa maguwa kuti akongoletse matchalitcha akulu awa ndi makafidulo amene ife tili nawo lero ndipo mu roma likulu la mpingo wa katolika mmenemo iwo mosungira mitembo mwa mukulu muja mwa petulo woyera kumene wanthu akufa anayikidwamo iwo amakonda kunena mu mpingo wa katolika kuti ife tili nacho icho chifukwa ife tili nalo thupi kuno la petulo woyera lagona muno ife tili nalo thupi la atumwi osiyana ndi ophunzira ndi amuna akulu amene anafa ndipo ali matupi awo anayikidwa muno ndipo iwo amayangʼana pa chimenecho ngati kuti icho chinali kutsimikizira kwina kwakukulu kugawo lawo la chipembedzo kuti iwo ali naye mulungu koma icho nthawi zonse chakhala chotsutsa changa abwenzi kuti zinthu zimenezo sizimatanthauza kanthu izo sindizo munthu aliyense akhoza kufa ndi kugona mu nthaka koma chimene chinauka kuchokera mmenemo ndi chimene ife tikuchipembedza lero ambuye yesu wamoyo woukitsidwa wokwera mmwamba amene akukhala moyo lero anthu ambiri akhoza kufa lachisanu latha anthu anakwawa pa maondo awo kukwera masitepe aku vatikani ndipo anthu ambiri anakalowa umo ndipo anakakondwerera imfa imene inali chinthu chachikulu ndi changozi chimene chinachitika kwa khristu koma iye anayenera kuchita zimenezo polinga kuti atsimikizire kuti iye anali khristu koma lero ndi tsiku chiukitsiro ichi chinasindikiza izo kwa nthawi zonse tsopano iye sali wakufa iye ali wamoyo lero akukhala moyo mu mtima uliwonse ndi munthu aliyense amuna akale pamene iwo anali kuyang'ana mtsogolo ku tsiku lino mbadwa zakale mbuyo mu baibulo abrahamu isaki yakobo yobu otuluka ambadwa zakale ankayang'ana mtsogolo ku nthawi yomwe khristu akanati adzauke kwa akufa ine ndikuganiza za yobu m'modzi yemwe ife tinali kumuwerenga mphindi pang'ono zapitazo ankayang'ana mtsogolo kum'mawa uwu pamene iye anali wokalamba wokanthidwa mu msinkhu ndipo mnofu wake unali mokhweka ukugwa kuchokera pa thupi lake ndi zilonda mtima wake unali utasweka mwachisoni ndipo gawo lililonse la chivundi la umunthu wake linali likunyalapo ndipo munthu wamkulu monga uyo yemwe anapanga chokopa chachikulu kwa dziko mu tsiku lake ndipo poona kuti zonse zimene iye anali ndikukula iye anati iye amakhoza kupita ku mizinda yakum'mawa ndipo akalonga amakhoza kugwada pamaso pa iye pakulingalira za nzeru zake koma pano iye anali pamapeto anyonga zake chilichonse chinali chitapita mwakuoneka thupi lake linali litapita chuma chake chinali chitapita wana ake anali atatha zonse zimene iye anali nazo zinali zitapita ndipo ndiye mulungu muchifundo chake anabwera pansi kwa yobu ndipo iye anamupasa iye mphamvu ina kuti iye akhoze kutsegula maso ake ndi kuliona tsiku limene pakanati padzakhale thupi limene iye akanati adzalilandire iye anadziwa kuti panali kubwera m'modzi wolungama yemwe akanati adzayime mu malo ake yemwe akanati adzaukitse thupi la akufa ndipo akanadzatero iye anati ine ndikudziwa kuti momboli wanga ali moyo ine ndimawakonda mawu otsimikizawo amene iye anayankhula mu izo osati ine ndikuyembekeza chomwecho ine ndili nako kumverera kuti kudzakhala kuli ndicho pafupi katengedwe kawochuluka lero ine ndili ndi chiyembekezo kuti tsiku lina koma yobu anali nacho choposa icho iye anati ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo mbali yotsimikiza ya izo osatinso zakukayikira izo zonse ndizotsimikizika ndipo ngati lero ngati ife tikanangokhala ndi mtanda pamwamba pa chalitsi kuti tisonyeze chimene izo ndi zabwino kuti khristu ife timakhulupirira mu imfa ya khristu kuyikidwa ndi chiukitsiro tikanangokhala ndi matupi afumbi angapo akufa atagona pansi pa mpingo ndi wena a anthu oyera atayikidwa mkatimo amene kuti ife tikangokhala nazo izo ngati chiyembekezo ndiye ife tili pakati pa anthu onse omvetsa chisoni kwambiri koma lero ndife oyamikira bwanji ife tilibe matupi akufa koma ife tili nawo mzimu woukitsidwa wa ambuye yesu khristu kuti iye anauka kwa akufa mwachigonjetso izo sizili panonso ine ndikulingalira chomwecho iwe ukhoza kuyang'ana pa mtanda ndikulingalira chomwecho iwe ukhoza kuyang'ana pa thupi litagona mu nthaka ndikuti ine ndikulingalira chomwecho ndipo ine ndikuyembekeza chomwecho Koma pamene masomphenya amene anamugunda Yobu ayamba atakhala chenicheni, chiukitsiro cha Ambuye Yesu mwa mzimu woyera mu mtima, ndiye iwe uli ndi ine ndikudziwa, muomboli wanga ali moyo. Mitunzi yonse yazimirira, mdima wonse wakale wa ndikuyembekeza chomwecho, ndi mwina chomwecho, ndife tikudalira izo zikhala mwa njira imeneyo, izo zonse zazimirira kutali kwa aliyense yemwe anayamba wapanga mtima wake manda kwa Ambuye Yesu Khristu. Anafa ndiye, anayikidwa ndiye, ndipo anauka ndiye, anauka ndi Khristu mu chiukitsiro, chiyembekezo cha tsopano ichi chimene Mulungu wachikhazikitsa mu mitima yathu lero, chitsimikizo cha tsopano ichi ndi chiyembekezo kwa iwo amene akuyang'anira mtsogolo ku nthawiyo. Koma pamene mwamuna kapena mkazi wakhala ataukitsirwapo, katsopano ndizo ndikudziwa chomwecho. Tsopano ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo, chifukwa iye ali moyo mkati mwa mtima wanga. Kodi sindicho chododometsa lero kuti mitunzi yonse yadutsa kale, zonse chabwino. Ine ndikuyembekeza kuti ine ndidzabwera mu chiukitsiro, palibenso chiyembekezo. Ife tili nacho chitsimikizo, ndizo zonse ife tikudziwa izo, palibenso kuyembekeza chomwecho, chifukwa china chake chachitika mu miyoyo yathu, chimene chatengera mitunzi yonse kutali pamene Khristu mmodzi woukitsidwayo anabwera mu zikhalidwe zathu zochimwa zimene ife tinalimo, ndipo zinthu zakale zinafa mukupachikidwa ndiye pa guwa, ndipo ife tinauka mwatsopano kachiwiri ndiye, ndipo tikukhala moyo ndiye, ndikulamulira ndiye, ndipo takhala tsopano mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Ife taukitsidwa kale ndiye, chiukitsiro chadutsa kale, monga momwe ife tikukhuzidwira, chifukwa ife tili tsopano oukitsidwa ndi Khristu. Amen. Tikukhala mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Palibenso kulingalira za izo, izo zonse zatha. Amen. Ine ndikungozikonda izo. Palibenso ziyembekezo, palibenso kukumba, palibenso izo zatha. Ife tili tsopano oukitsidwa ndiye, tikukhala mu malo a mwamba mwamba, ndipo tsopano ndipo mkati ndi pamwamba pa izi pa mpingo. Inu mukuti ndiye mbale Branham, kodi izo zikutandauza chiyani? Ndiye kuti ife tiyenera kumalalikira uthenga wake. Ndicho chiyembekezo chathu chotsatira, ndicho chinthu chathu chotsatira. Ife titauka kale ndiye, ife tilinako kutumidwa kwakukulu kuti tipite mu dziko lonse ndikukabweresa nkhani zabwino izi kwa ena. Ndi mmawa wokongola bwanji pamene Mariya wa Magdalena, Mariya amake, anabwera kumanda molawirira mmawa uja akudabwa. Ndani ati akati kubuduzire chimwala pa manda? Ndani ati akakhoze kukachotsapo chimwalacho? Iwo anapitirira patsogolo mwachikhulupiriro, akukhulupirira. Ndipo pamene mmawa unayamba kutulukira, aphwiti ndi zonse zinasiya kuimba kwawo, ndipo chinthu choyamba nyenyezi ya mmawa inayathangira, ndipo ngati chimwala chachikulu inayandama kudutsa pa dziko lapansi, ndipo inadza pachikika pa manda pamene iye analipo. Ndipo mngelo anayima pamenepo, ndipo anagubuduza chimwalacho kuchichotsapo. Ndipo iye anauka kuchokera mmanda atapambana pa imfa, gehena ndi manda, ndipo anati, taonani ine ndili ndinu nthawi zonse ngakhale mpaka kumalekezero a dziko. Ndipo lero iye ali moyo mwaukulu mu mioyo yathu, ndipo palibenso kupeka za izo. Ine ndikuganiza Istara ndi imodzi ya nthawi zazikulu, ngati inayamba yakhalapo nthawi imene authenga wathunthu achipentekosite wobadwa kachiwiri, anthu osinthika ayenera kuti azifula matamando kwa Mulungu. Ndipo pa mmawa wa Istara, pamene iwo akudziwa kuti icho ndi chikumbuso cha chimene chinachitika kwa iwo. Oyamba akufa mutimo ndi kulakwa. Tsopano oukitsidwa adakhala mwa Khristu mumalo a mwamba mwamba. Tikudziwa muomboli wanga ali moyo. Davide mneneri wakale anati mwakuti thupilanga lidzapuma muchiyembekezo. Chifukwa iye sadzalola m'modzi woyera wake kuti aone chivundi ngakhale kuti iye asiye moyo wake mu gehena. Kuyankhula zachiukitsiro kuti Mulungu akanati adzamuukise Khristu molingana ndi malemba. Ndipo ife titaukitsidwa ndi iye lero tili okhazikika mwapamalo ndi iye. Ndipo tsopano takonzekera mkwatulo kuti udze tikuyembekezera nthawi yayikulu imeneyo. Thupi lathu lidzapuma muchiyembekezo. Ife tikudziwa izo. Palibe kukayikira mumalingaliro wanga lero. Palibe pang'ono pakukayikira mumalingaliro a munthu aliyense muno amene anayamba wabadwa kachiwiri. Koma chimene iwo ali adzakhale kumeneko motsimikiza basi. Monga kulipo kumwamba mmwambamo, iwe uyenera kuti ukhale uli. Lonjezo lililonse ndi lolondola pa izo. Izo zonse ingoukitsidwani ndi iye. Ndiyeno inu mudzakhala moyo ndi iye. Mukondeni iye mudakhala limodzi mumalo a mwamba mwamba kuyembekezera nthawi yayikulu imeneyo. Tsopano kutumidwa kwakukulu kunali kuti apite umo. Iye adauka kale kwa kufa. Ndiye iye kutuma kwakukulu kunali koti pitani mudziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Cholengedwa chilichonse chinali choti ngamve uthenga ndiko kutumidwa mmawa uno kwa mpingo. Kuti cholengedwa chilichonse chimve uthenga. Ndiye pamene cholengedwa chilichonse chamva uthenga, ndiye Yesu adzabwerera kachiwiri. Kodi inu munayamba mwayima kuti mulingalire mmawa uno? Tikanena zakubwerera izo zili, izo zinakhala zooneka. Iye ali kale pano ndi ife tsopano. Iye ife tsiku lina. Tsopano lero tangolingalirani kuti kukhalapo kwake kukhala kuli pano lero. Ambuye Yesu ali mudziko lina kapena dimension ina. Pomwe pano lero mumaonekedwe a mzimu. Mzimu wake ukulumikizana mkati ndi mzimu wathu. Maso athu sangakhoze kumuona iye chifukwa kuti iwo akadali achithupi panobe. Kupatula pakanakhala china chake chitachitika kuti ife tikanakhoza kuona masomphenya. Koma iye ali pano mooneka basi weniweni basi monga iye anali tsiku limene iye anayankhula kwa Mariya kumanda kapena iye atakomana ndi Kleopa pa ulendo wake wa ku Emau. Kukhalapo kwake kuli pano iko kukhoza kumverereka ndi zimenezi, kumvereredwa ndi mphamvu ya mkati imeneyo yomwe ili mkati mwathupila umunthu yotchedwa kubadwa kwatsopano. Moyo wapatsidwa maginito akwa iye. Ndipo kamodzi mukanthawi pamene inu mulola malingaliro anu kuti akhazikike pa iye, kukhulupirira pa iye, pakapita kanthawi china chake chenicheni iwe ukhoza kumverera china chake chikusesa pa thundu lako ndicho chitsimikiziro chachiukitsiro chake. Sindi kulingalira chomwecho. Izo sine ndikuyembekeza chomwecho. Koma kwa munthu aliyense yemwe ali wobadwa kachiwiri izo ndikudziwa chomwecho. Ndiwe ukudziwa izo. Izo zili apo pomwe. Ndipo pamene iwe ukhala utakhudzana ndi iye. Ine ndawaonapo oyera kuti mungakhoze inu kukhalapo kwa Ambuye kuli pafupi. Iwo amati bwanji pali china chake bwanji mdzuli. Iye ali apo pomwe pomwepo. Iye wauka kwa kufa ndipo iye wayima pambali panu pomwe. Tsopano tsiku lina pamene ife tidzapita kuti tikakhale ndi iye, mizimu iyi mkati muno imene ingakhoze kumverera mzimu umenewo ukukanikizira mu chimenecho. Ndiye pachiukitsiro pamene iye adzadzipanga yekha kuonekera, ife tidzapangidwa kuonekera. Ndipo tidzakhala nalo thupi longa thupi lake lomwe la ulemerero. Pakuti pamene ife tidzabwera kuchokera ku mzimu wa chidziko, iye adzatibweresa ife ndi iye. Onse amene ali akufa mwa Khristu Mulungu adzawabweresa ndi iye muchiukitsiro. Ndikuwalipsira kotani. Ndi chinthu chodala bwanji Oh, ngarine, ndikanati ndisatenge izi. Oh, ngarine, ndikanati ndipangidwe mfumu ya padziko lonse. Ndikusimikiziridwa kuti ndikhala moyo zaka miliyoni. Ine sindikanatenga kupembeza kwa pachaka kwa Ambuye. Ndi zinthu zimene ine ndaziona muchaka chapitachi ndikuphunzitsidwa ndi Mulungu. Kwa chuma chonse cha mdziko. Chiyembekezo chodala ichi chidatha zaka miliyoni imodzi zimenezo. Kapena chili chonse chimene tikanati chikhale. Ine ndikanati ndileke kukhalapo. Nthawi zina zapitazo mbaleko wayima kumbuyo kwa nyumbayi tsopano. Ndi ine tinali tidakhala pa njira yoyendesera pobwera mu nyumba. Ndipo miyala ina yoswedwa inali pa nsewu. Mmenemo munali chiwalo chokumbidwa. Chaching'ono cha nyama ina ya kunyanja kapena china chake chimene chinakhala moyo zaka zambiri mbiri zapitazo. Ine ndinati tayang'anani pa chinthu ichi pano. Ndipo mbale Cox anati, mbale Branham, ndikudabwa kuti ukale wake chomwe kwenikweni icho chili. Ine ndinati chabwino mbale Cox, izo mwina owerengera zaka akanati kupita mpaka kuma miliyoni a zaka mbuyo kutali dziko lapansi lino tisanayambe kukhalidwamo ndi wanthu ndipo madzi ali ataphimba dziko lapansi. Nyama zimenezo mwina mwake zinakhala moyo zaka zambiri mbiri mamiliyoni ambiri apitawo. Koma ine iye anati, taonani mbale Branham, anati kodi moyo wa umunthu suli waufupi kwambiri kwa moyo umenewo? Tangoganizani chiwalo chokumbidwa chimenecho chilipo panobe patapita mamiliyoni a zaka. Ine ndinaganiza, oh, ine ndinati mbale Cox, idzakhalapo nthawi pamene chiwalo chokumbidwa icho sichidzakhalaponso. Sipadzakhala pali mthunzi umodzi wa icho. Koma chifukwa iye anauka kwa akufa, ine ndidzakhala moyo ndipo inu mudzakhala moyo kwa nthawi zonse ndi kwa mibado yosawerengeka. Pamene ziwalo zokumbidwa zonse zidzakhala zitazimirira ndipo nthawi yonse ya ukalamba itapita kale ndipo mithunzi itagwa, ife tidzakhalabe moyo. Tidzakhala ndikukhalabe kwa nthawi zonse chifukwa pakuvomereza chiukisiro cha Ambuye Yesu Khristu ife timakhala zinthu zachisavundi tikubula mu mzimu kuyembekezera nthawi ya chiwombolo chathu kuti ifenso tidzakhala ndi iye mukukhalapo kwake kodala kukhala moyo kwa nthawi zonse. Ndi chododometsa bwanji. Palibe chodabwisa icho chimakondoweza mitima ya wanthu. Palibe chodabwisa icho chawafikisa anthu oti azipembedza. Palibe chodabwisa kuti wanthu lero angakhoze kumakwawa pa maondo awo ndi kumakhudza miyala ndi kumasisita mitanda ndi zina zotero. Chifukwa china chake mkati mwa iwo, china chake pansi pa solo ya munthu tili kulirira ku china chake chimene iwo sangakhoze kuchipeza. Chakuya kuitanira kuchakuya. Ndipo ngati pali chakuya chikuitanira, pamenepo kuyenera kukhala chakuya kuti chiyankhire kwa icho apo payenera kukhala basi. Motsimikiza monga dzuwa lofunda limasambisa kudutsa minda pamene iyo ili yowawulidwa ndi kuzizira kwa dzinja, payenera kukhala kuli. Dzuwa limenelo linayikidwa pano kwa china chake pansi mkati umo pena pake zosaoneka kwa diso la umunthu pali mnera ndi moyo umene uti udzaphuke kachiwiri mpakuti dzuwa linatumizidwa pa cholinga icho chomwe. Ndipo motsimikiza basi monga kuwala kwa mwana wa Mulungu kumasambisa mu mtima wa munthu pali kakang'ono kobisika kenakake mmenemo kamene munthu sangakhoze kukafotokoza iko kakuitana momveka payenera kukhala pali pena pake. Ine ndikamaganiza za izo ndipo mtima wanga umanjenjemera ndi chisangalalo podziwa kuti ife tili nawo umboni wapamwamba lero kuti Khristu anauka kwa akufa. Tsopano ndipo ine ndikaganiza za nthawi za chipangano chakale naponso pamene iwo ankayang'anira kukudza kwa Ambuye Yesu pamene iwo anamuoneratu iye ndipo anapembeza palingaliro lomwe la izo. Panali china chake mwa iwo chikuitanira kuya kukuitanira kukuya kuyembekezera nthawi kuyang'anira nthawi pamene Yesu akanati adze. Tsopano lero iye atabwera kale tsopano mbuyo uko Satana anayesera kuti achititse khungu maso a iwo amene ankayang'anira kwa izo kuti awawuze iwo kuti panalibe zoterozo. Koma mwanjira ina kapena inzake kupyola chilichonse chimene ife tikanakhoza kunena mmawa uno, koma monga mzimu woyera unkakankhira pa mtima wawo ndi kuwapasa iwo njala ndi ludzu kuti panali kudza mmodzi wolungama. Yobu, tsopano taganizani, zaka zikwizinayi kudza kwa Ambuye Yesu kusanachitike, Yobu anaona chiukitsiro. Ndipo pamene iye anachiona icho mwamasombenya kuti icho chikanati chidzakhale zaka zikwi zinayi izo zisanachitike, iye anali nacho chitsimikizo kuti ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo, ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi. Ngakhale mphusi za thupi ziwononge thupili, komabe mthupi langa ine ndidzamuona Mulungu, yemwe ine ndili ndidzamuone mwini wanga, maso anga adzamupenya. Ndipo osati wina panali chakuya ndikuyitanira kuchakuya mwa Yobu. Satana akanakhoza kuyesera kuti achifutepo icho ndi imfa, iye akanakhoza kunena, inde Yobu, iwe ukupita m'manda, mphusi za thupi zitenga thupi lako, uko mkulondola, ife tikudziwa izo. Koma Yobu anati, ine ndidzayima pa masiku otsiriza ndiye, iye anali nacho chitsimikizo kuti iye akanati adzakhale kumeneko, pakuti munali china chake mwa Yobu chimene chinamuuza iye izo. Ndipo pamene Satana anayesera mwakukhoza kwake kuti afute icho ndi imfa ndi chilichonse, Yobu ankayang'anira kwa icho kuti achione. Anafa mwachikhulupiriro, anapereka mzimu, anauka kachiwiri pa mmawa wa Isara ndi Khristu ali wachisavundi pakati pa wanthu lero. Haleluya! Zindikirani, palibe zodabwisa zinthu za ungelo zikhoza kuimba haleluya kudziwa. Tsopano lero pakhoza kukhala wena, ife tikhoza kusisita mitanda, ife tikhoza kusisita mafupa a wanthu akufa, ndi mitima ya wanthu ikuitana kufuna china chake. Iwo ali muli china chake mkati mwawo chimene chikuoneka kuti chili pokhala wanthu iwo amafuna, iwo amadziwa kuti pali china chake pena pake tachikulupo kuposa chimene iwo chilichonse chimene amachidziwa. Ndipo iwo akufufuza icho, kutifufuza icho, ndipo iwo akuyesera kuti achipeze icho pakupembeza mafupa a anthu akufa, pakusisita mitanda, pakumanga matalicha akulu. Koma kuchiyembekezo chodala icho lero, kuchitsimikizo chodala icho kuti munthu aliyense yemwe anayamba wabwerapo pokhudzana ndi chiukitsiro amadziwa kupitirira mthunzi uliwonse wakukayikira kuti Khristu wauka kumanda, ndipo ife tinauka ndi iye, ife tauka ndi iye mmawa uno. Kuti poona izo sizili ayi ndi njala, mmodzi aliyense wa inu kubwera kwa Khristu, inu musanalandire mzimu woyera, inu munachitira njala ndi ludzu, inu munayenda, inu munafunafuna, inu munawerenga Baibulo, inu munalira, inu munachita chilichonse chimene chikanakhoza kukhalapo, inu mwina munabwereza rosale, inu mwina munabwereza mikanda, inu mwina munachita mitundu yonse ya machitidwe achipembedzo, inu mwina munasiya kudya nyama, inu mwina munasunga masiku a sabata, inu mwina munachita zinthu zonse zachipembedzo zimene dziko limazikamba lero. Koma pamene nthawi imodzi imene inu munayamba mwadzipereka ku mtanda, apo panadza chiukitsiro. Izo zimakupatsa inu chitsimikizo cha ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo lero. Chitsimikizo chodala, Yesu ndi wanga. Kulawiratu kwake pa ulemerero wa uzimu, wolowa wachipulumuso wogulidwa ndi Mulungu, wobadwa ndi mzimu wake wotsukidwa mu magazi ake. Ziyonkhani yabwino, ndiwo malamulo aliyense, ndiko kutumidwa kwakukulu kuti ife tiyenera kupita mu dziko lonse ndi kukalalikira uthenga uwu, kuupereka iwo kwa wanthu mu mphamvu ya chiukitsiro. Tsopano ndikudalira kuti tsopano nthawi yathu yangotsala pang'ono kuti ife kwa kuyankhula kwa pang'ono kwa mmawa kuno pali modzi, ife tikuti tilalikire tsopano mwa pafupi maola angapo kuti tibwerere kudzalalikira msonkhano waistala lero. Koma lero mukuyankhula kwakung'ono uku ndikumvelera kodabwisa bwanji ndichiyanjano chodabwisa bwanji pali moti ndipo ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse kuti lero kachisi wakale kwang'ono uyu aona umboni wolunjika kuti Yesu Khristu anauka kwa akufa akuoneka patsogolo pamaso awo. Mulungu akuchiritsa odwala ndi kuchita zizindikiro zazikulu ndi zodabwisa zimene kutumidwa kwakukulu kunayikaponso. Chitetezero chachikulu chimene chinapangidwa pa Calvary chinayikaponso zinthu izi. Ndipo kwa ine ndi chitsimikizo chosalephera chachiukitsiro chake. Iye adauka kale kwa akufa, iye anati, inu muyenera kuti mupite ku dziko lonse ndi kukalalikira uthenga uwu kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Ndipo inu mukhoza kukhala nawo makasitolo onse ndi kuchikita konse ndi zilizonse zimene inu mukuzifuna, koma ndipatseni ine mphamvu ya chiukitsiro kuti ine ndizikhoza kumawaona Ambuye Yesu lero monga kakombo wa mchigwa ndi nyenyezi ya mmawa. Izo zimasindikiza izo kwa ine. Ndiyeno ine ndikhoza kunena ndi Yobu wakale, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Mtiyani chingatsuke machimo anga? Sitina koma magazi a Yesu. Mtiyani chingatipange ine kwa mphumphu kachiwiri kumatenda aliwonse chilichonse msinga iliyonse imene ine ndinayamba ndakhalamo? Sitina koma magazi a Yesu ndi mphamvu ya chiukitsiro chake. Ndi chinthu chopambana bwanji, ine ndimamukonda iye. Sichoncho inu, lidalitsike dzina lake loyera. Tsopano, kodi Yobu anali wokhumudwitsidwa? Kodi Yobu anasiyidwa kunja chifukwa ankakhulupirira izi? Palibe, palibe. Kodi Yobu anapusitsidwa pachimene iye anaona vumbuluso lake? Kodi chakuya poyitanira kuchakuya zinamunyenga Yobu? Wena akanakhoza kulingalira izo mu tsiku lake, koma izo zinafika motani pa mapeto. Ndipo Yobu pamene iye anafa akakhala mwiri wachikulire, Mulungu anamudalisa iye mu moyo. Ine ndikukuwuzani inu mumupenye munthu aliyense yemwe inu mukufuna kutero. Mveserani kwa izi inu anthu amkachisi, ndinu alendo muli ndi ife. Moyo uliwonse umene inu mukukhala ndi moyo umene inu muli mudzakolole. Inu basi monga inu mumafesa, inu mumakolola. Ine ndinali usingu wa zaka makumi anayi ndi zisanu ndi chimodzi tsiku lina Mulungu wandilola ine kukhala moyo wotalika mokwanira kuti ndione kuti iwe sungakhoze kuchita cholakwika ndi kudusa nacho. Iwe uyenera kuti uzichita chinthu cholondola chifukwa Khristu wauka kwa akufa ndipo maso ake ali pa mpingo, ndipo iye amauyang'anira iwo ndi kutsogolera iwo. Usati vonse muzipita motsutsa kumvelera kwa mzimu woyera pamene iye akuwuzani inu kuti muchite china chake. Zilibe kanthu zimene dziko likunena, inu muzichita zimene iye anena kuti muchite. Iye nthawi zonse amatsimikizira choonadi ndi kuchisunga choonadi mowongoka. Tsopano pamene iye, pamene mneneri wamkulu uyu wa Ambuye Yobu, pamene iye anafa ndipo anayikidwa kukhomerera pang'ono kokha tsopano kwa chimene ine ndikufuna kuti ndiubweretse msonkhano waung'onowu kutseka tsopano. Chotere ife tikhoza kufulumirira ku nyumba ndikukabwerera kachiwiri ku msonkhano waukulu wa machiritso. Ine basi, ine siwotentheka, inu mukudziwa ine sindili, kapena angati ine ndili, ine sindikudziwa izo, koma ine ndikungomvelera china chake patali m'musi mwa ine ndikukankha ndikukanikiza. Ine ndikungokhulupirira kuti ife tikuyang'anizana ndi china chake chachikulu m'mawa uno pa ulemerero wa Mulungu. Ine ndikukuwuzani, ine sindikanati mayi siyani kudziwa chinthu chachikulu ichi kuti Khristu ali moyo lero, kuti kuzungulira dziko lonse konse konse ndi chipembedzo chilichonse chilichonse chimene chilipo. Zilibe kanthu chimene gulu lonse likanati lichitembenuzire icho pansi, komabe kwa ine iye ali moyo, iye ali moyo. Ndiye ife tikuona ngati wanthu akhumudwitsidwa amene amakhulupirira zimenezo. Yobu pamene iye anafa iye anayikidwa mu munda uko, ndipo manda ake anasungidwa. yeno pamene potsatira kunabwera aneneri akale Abraham hoko mantima amu Bible Abraham ndi Sara pamene Sara anafa Abraham anagula kagawo kadziko pafupi kumene Yobu anayikidwa ndipo anamuyika Sara Ya nati, ine ndine wolowa molumikizana ndinu kusidya uko. Oh my, ine ndikuzikonda izo. Wolowa limodzi. Ndimomwe lero ena iwo amati, tabwino mbale Branham. Inu mukutanthauza kuti inu musiya mpingo wa Baptist. Inu mukachita izi izo kapena zinazo. Ine ndine wolowa limodzi ndi oyera odzigubuduzawa. Ndipo ine. Ine ndikufuna kuti ndikhale ndiwo ine kuti monga Rute anatika lero kumene iwe anthu ako ndi anthu anga mulungu wako ndi mulungu wanga kumene iwe uti ukafere ine ndikafera kumene iwe uti ukayikidwe ine ndikayikidwa ine ndikufuna kuti ndife pandekha kwambiri chotero mpaka ine ndikhale munthu watsopano mwa Khristu Yesu lolero iwo anamuyika Yobu ndipo Abrahamu anamuyika Sara pafupi kumene ndi malo ake china chake mwa iwo kunungiza kumeneko tabwino inu mukuti tsopano kodi chilipo chinthu choterocho mbale Branham tsopano inu munali kupitirira pa zazipembezo zosiyana iwo ankawerenga izo kuchokera mu buku nawonso uko nkulondola iwo ankawerenga izo kuchokera mu mabuku koma uku sikuwerenga kuchokera mu buku ili ndi buku likupangidwa moonetseredwa awa ndi mawu mbewu ikuyamba kukula ndizo ine ndikudziwa ngati inu mudangowerenga kalata inu munena kuti ine ndikuyembekeza chomweco ine ndikukhulupirira chomweco koma pamene mbewu yabweretsa moyo ndiye inu mumadziwa chomweco amen amen oh ndizo ndikudziwa chomweco Yobu ankati ine ndikudziwa ine ndayembekezera izo ine ndakhulupirira mwa izo ine ndapanga nsembe ine ndachita zinthu zonse izi ine ndayembekezera chomweco koma pamene masomphenya anabwera ndipo iye anawaona iwo iye anati ine ndikudziwa izo china chake chachitika inu mukhoza kumapita kumpingo inu mukhoza kunenati zikhulupiriro tonse ta atumwi ndipo inu mukhoza kuchita zinthu zina zonse izi zimene zili zachipembezo inu mukhoza kubatizidwa mwa maonekedwe aliwonse amene inu mukufuna kuti mubatizidwe inu mukhoza kuchita chilichonse cha zinthu izi zimene inu mukufuna kutero koma mpaka moyo wanu utakhala waukitsidwa ndi chiukitsiro cha mbuye yesu inu ziyembekezo zonse zidachoka pamenepo ndipo ndikudziwa chomwecho atabwera umo ine ndikudziwa yobwa anati ine ndikudziwa kuti muomboli wanga ali moyo Abraham anati ine ndinali ndi mtundu omwewo wa masomphenya pamene ndinali patali pa phiri pamene khristitu mulungu anakomana ndi ine ndipo anandipatsa ine mayina ake achiwombolo monga yehova ire yehova rafa ndi onse awo kuona imfa kuyikidwa ndi chiukitsiro kuziona izo ndipo ine ndinazipereka izo mwa mwana wanga yemwe pamene ine ndinamuona Isai wang'ono amake auyu amake atafapa nyamata wawo pamene ine ndinamutengera iye pa phiri kumusiya iye kunyamula nkhuni zake zomwe kukwera pamwamba pa phiri Genesis 22 ndipo pamenepo iye ine ndinamugoneka iye paguwa ndipo ndinkali ndiutenge moyo wake womwe podziwa kuti ine ndinali ndidamulandira iye monga wochokera kwa akufa ine ndimakhulupira kuti iye akanali amuukise iye kachiwiri ndipo mwachiyembekezo chachikulu ichi chimene timagunda mu mtima mwanga ine ndikudziwa iye anati iye akanakhoza kumuukitsa iye mukuona ndipo kunali kuoneratu kwati ukitsiro chinthu chomwecho Yobu anali nacho chotero iye anati tsopano ine ndine wolowa limodzi ndi Yobu chotero ndike nine mu nthaka yomweyo ndikokulondola chotero iwo anamutengera iye chakumeneko anamutengera Sara kumeneko ndipo anamuyika iye pafupi ndi Yobu pomwe Abrahamu anati tsopano pokhala kuti iwo malo awa akhoza kugulitsidwa kwa wina wake kapena chifukwa inu munawapereka iwo kwa ine ine sindikufuna kuti inu mundipase iwo kwa ine ine ndikufuna kuti ndilipirire iwo ngakhale inu mwawapereka iwo kwa ine ine ndikufuna kuti ipirire iwo ndipo ndimomwe munthu aliyense ndimo mwachisomo inu munapulumusidwa osati mwa ntchito palibe chimene inu mungakhoze kuchita koma ngati inu munayamba mwalandirapo chiukitsiro chodala mu mtima mwanu inu mukufuna kumakhala moyo wachikhristu chokhumba chonse cha moyo mwa inu ndikuti muzichita icho chimene chili cholondola ine ndikuzikonda izo sizili kuti inu muli wokakamizika kuti muchite ichi osati kuti muli wokakamizika koma muli china chake mwa inu chimene chimakupangisani inu kufuna kuchita izo inu mumafuna kuti muchite izo inu simumachita izo chifukwa ndi ntchito inu mumachita izo chifukwa chachikondi inu mumati ine ndikudziwa chabwino ine ndiyenera kuti ndiuke ndikuwakonzekesera wana kuti azipita kutalizima wauno omayi mukuona omayi inu simunayambe mwakhudzapo chiukitsiro mbale pamene chiukitsiro chibwera mu mtima wanu inu mumakhumba kuti muchite izi pamakhala china chake chimene iwe chungakhoze kudzikhalisa kutali ndicho china chake mkati yobu pamene iye anaona ichi ndipo abrahamu anachiona icho iye anamuyika sara pafupi ndi yobu anagula mundawo anawugula iwo ndi ndalama zake kuti iwo ukhale woterezedwa kuyika mboni pamaso pa iwo kuti iye akhale wotsimikiza kuti iye anagula munda uwu kuti akhale malo amanda yeno abrahamu mwini wake pamene iye anafa iye anayikidwa ndi iwo aponso mumunda womwewo abrahamu anabala isaki ndipo pamene isaki anafa iye anakayikidwa ndi abrahamu pamaso mphenya omwewo lingaliro lomwelo chakuya kuitanira kuchakuya chomwecho ine ndikudziwa mombolo wanga ali moyo yemweyo chinthu chomwecho umboni womwewo yeno pamene isaki anabala yakobo ndipo yakobo atamwalira kutali komwe mu igupto kutali uko ndi dziko ili ndipo iye anali munthu wolumala iye ankayenda mosiyana ndi mmene iye ankayendera ndipo usiku wina iye anapita pokhudzana ndi mngelo wa mulungu ndipo ambuye anamugwira ntchafu yake ndipo anamupanga iye kumayenda mosiyana iye anali nawo umboni kuti iye anali atagwiridwa ndi mulungu ndipo mulungu anali atamugwira iye ndipo ndimomwe pamene iye anali nawo umboni umenewo nthafu yokalamba yolumala iyo imene iye ankayenda nayo pamenepo kumupanga iye kuti aziyenda molunjika mbali imodzi wodzitama kwambiri kwambiri chabwino chimene iye anali kuchedwa kwenikweni iye anali wachinyengo iye ankachedwa wachinyengo mawu omwe akuti yakobo amatanthauza wachinyengo ndipo pamene iye anali pambali iyi wachinyengo wamkulu wathanzi wambambu wachinyengo pambali inayo kalonga wosimphina amene anakhala ali ndi mulungu wogwiridwa wosiyana ali nacho chiyembekezo chodala chimenecho mkati mwa iye iye ankayenda mosiyana iye ankachita mosiyana iye ankakhala moyo mosiyana ndipo pamene iye anali kukonzekera kuti afe kutali komwe mu igupto taganizani za izo tsopano ndikudzoza kumeneko chisanachitike chiukitsiro chinaperekedwa kwa iye mwamuyezo chisanachitike chiukitsiro iye anati ine ndikudziwa china chake chidzachitika kutali uko mu igupto mmodzi osati mu igupto koma uko mu dziko lolonjezedwa limodzi la masiku amenewa lotero pamalo awo omwe kuli kudzoza uku bwera pano nyamata wanga yosefe yemwe anali mneneri iye anati bwera kuno ndipo ita dzanja lako pa iyi analimbana malo amene ine ndakhala ndi ndipo ulumbire kwa ine kwa mulungu wakumwamba kuti iwe sudzandiyika ine kunoko lumbira kuti iwe sudzandiyika ine kuno pakuti iye ankadziwa kuti zinali zofunikira kuti iye adzasonkhanisidwe iwo anthu amenewo ndicho chifukwa lero ife timafuna kuyimba pamene tetiyika dzanja lathu pa mtanda wokhuthumizidwa wakalewo ine nditenga njira ndi wonyozedwa apang'ono a ambuye ngakhale iyo ikhale ikutsutsidwa ngakhale iyo ikhale ikusekedwa ngakhale ine ndikhoze kukhala mnyamata wamkulu wotchuka kuno monga choncho tsiku lina monga zinali mnyamata wang'ono wakale chakutaoni kuno ndi wokhala ngati wotchuka pakati pa wena wotero anthu achinyamata koma ine ndinaona china chake tsiku lina chimene chinapita pansi mkati umu ndipo ine ndinatenga malo ambali yosimphina pambali inayi. Kodi sindinu wokondwa m'mawa uno, inu munatenga malo anu kumeneko pakuti munali china chake mu mwayinu dona wang'ono. Pamene ine ndinali mlaliki wa chinyamata chabe kuno kumalo kumene ine ndinali kulalikira iye, ine ndinamutengera iye ku Tarisi usiku wina. Iye anati bile tiperidza tikatha ku Tarisi, kodi ife tingakhoze kupita ku Kanema? Ine ndinati ine sindimapita ku Makanema. Iye anati chabwino, anati tingakhoze ife tingakhoze kukhala kupangana kapena tsiku kuti tidzapire ku zovina zina zomwe zinkati zikhalepo. Ndipo msungwanayo anali mpunzisi wa Sunday School, ndipo ine ndinati bwanji ayi, mʼbale wake anali mlaliki, iye samakhala kutali kwambiri kuchokera pano pomwe. Ndipo iye anati kodi ife tingakhoze kupita kukavina? Ine ndinati ine sindimavina. Ndipo iye anati iwe sudero, anati nkuti kumene iwe umakakhala ndi kusangalala kulikonse. Ine ndinati ubwere uko kuchalichi, ine ndikakusonyeza iwe. Amen. Ine ndikukuwuzani inu mbale, pamene ine ndimvelera mphamvu ya chiukitsiro imeneyo yosinda ya Ambuye Yesu Khristu ikuzungulira kudutsa mthupi la umunthu, imapereka chitsimikizo cha ngwiro icho muli chisangalalo chochuluka mwa iyo mamilira asanu kuposa chimene chilipo muchisangalaso chonse cha chidziko chimene chingakhoze kuperekedwa mphamvu youkitsidwa ija. Chabwino usiku umenewo ochimwa anabwera kuguwa, iye anali atakhala mbuyo umwe akulira na Yesu. Ine ndinati tsopano taona mlongo, iwe kuona kumene chisangalalo changa chili. Ine ndinati ine ndili wokondwa pakali pano kuposa zinthu zonse zimene inu mungakhoze kupereka mu dziko ndi mphamvu zake zonse sizikanakhoza kutenga konse malo aichi. Kuona miyoyo ikubwera muli china chake mmenemo, anati chabwino ndi chiyanicho? Iyo si ntchito yako konse. Oh, inde iyo ili nayonso ndi ntchito ya mwamuna aliyense ndi mkazi yemwe ali wobadwa ndi mzimu wa Mulungu kuti aziona Khristu akubwera mu ufumu wa Mulungu. Ndi udindo wanu, ndi ntchito yanu, ndipo ndi chisangalalo bwanji icho chili pamene izo zonse zikuchitika pamenepo inu mumaona mtendere wake. Inde Yakobo anati tsopano ika dzanja lako apa ndipo ulumbire kuti sudzandika ine kuno. Zotero iwo anamutenga iye ndipo anakamuyika iye kuntunda uko ndi onse aiwo. Iyeno ndiye Yosefe, izo zinakhala ngati zinabwera kuchokera kwa Yakobo mpaka kwa Yosefe. Ndipo pamene Yosefe anafera uko mu Igupto, iye anati tsopano penyani kusati mundiyike ine kuno, pa ine ndikudziwa tsiku lina ife tidzachokako kuno. Zotero ine inu mungosiya mafupa anga panja pa nthaka. Oh mayi, ine ndikufuna kuti ndipereka umboni uliwonse umene ine ndingakhoze kuti ine ndikukhulupirira muzo. Ndipo kulondola anati ndikadzakhala ine nditafa mudzangosiya mafupa anga pamenepo mwa umboni. Mukuona ndi chiyanicho? Iye akanakhoza kunena zochuluka kwambiri monga Yobu, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo, pakuti iye anali atachiona chinthu chonsecho kuchitidwa sewero. Iye anali ataona monga Yobu. Yobu anaziona izo kumasomphenya, Abrahamu anaona izo mwa Isaki, ndipo Isaki yemwe, ndipo Yakobo, ndiwe na wotero. Ndipo Yakobo anali ataziona izo pakulimbana. Tsopano Yosefe anaziona izo ndi moyo wake omwe. Iye anaona kuti iye anali atabadwa mnyamata wododometsa, kuti iye anali mpenyi, panali china chake ndi iye. Iye ankakhoza kumaona masomphenya, iye sankakhoza kuwamvetsa iwo. Iye anapita ngakhale ndipo anakaona, anakawawuza amayi ake ndi abambo pamene iwo anayesa kumukonza iye. Pamene iye anaona mitolo yonse ikuweramira pa wake, iye sankakhoza kuzimvetsa izo. Komano chinthu chotsatira, iye anapeza kuti iye anaperekedwa ndi abale ake. Iye anati kodi ine ndikuonetsera chiyani pano? Kodi ndi kudziwidwiratu kotani uku kumene ine ndikukulandira? Iye anauyang'ana moyo wake omwe. Ndipo munthu aliyense ukhoza kuyang'ana moyo wako omwe, ndipo ungakuuze pafupi chimene iwe uli ngati iwe utangodzifufuza pawekha ngati iwe uli mkhristu weniweni kapena ayi upenya zinthu zimene iwe umachita ndi zimene iwe umanena ndi oyanjana nawo ako ndi zina zotero iwe upeza ngati uli nacho kwenikweni chilichonse pamenepo kapena ayi iye anauona moyo wake pamene iwo unayamba kusuntha ndipo chinthu chotsatira inu mukudziwa iwo anapeza kuti iye anaponyedwa mu dzenje ananyengedwa ndi abale ake kuganiziridwa kuti waphedwa ndipo anaponyedwa mu dzenje ndipo anachotsedwamo kachiwiri yosefe anazionerabi iye anadziona yekha ali mu ndende iye anadziona yekha ali mu nyumba ya mdima iye anamuona mulungu ali ndi iye chilichonse chimene iye ankachita ngakhale iye anali kalonga wakulemera dziko linalemera kulikonse kumene yosefe anali kunali kulemera pakuti iye anali kalonga wakulemera ndipo iye anaonetseratu khristu kulikonse kumene kuli khristu kumakhala kulemera ndipo pamene khristu azidzabwerera ku dziko lapansi tembelero lonse la dziko lapansi lidzachosedwapo wena amasiku awa chipululu chakale chidzaphuka ngati duwa ndipo malo okumbika adzasalazidwa ndipo ilo lidzabala mochuluka pakuti iye ndi kalonga wakulemera kulikonse kumene iye ali haleluya kalonga wakulemera momwe ife tingakhoze kukhala pa izi kwapafupi ola pakali pano koma kuti tifulumire tsopano ife tiyenera kuti tifulumire tsopano tiyang'anani pa yosefe kuziona izo apo pamene iye ankadziwa kuti chilichonse chimene iye ankachichita iye anawaona abale ake amene anamupereka iye potsiriza akubwera kwa iye osamudziwa yemwe iye anali ndikugwada patsogolo pa iye molemekeza ndipo iwo amene anali atamupachika iye monga izo zinalili anamuponyera iye mu nthaka iwo amene anali atamugulisa iye kwa aigupto onse amene anamuchitira moyipa iye anayima patsogolo pa iye ndipo iye kalonga wamkulu ndipo iwo ananjenjemera ndipo iwo anali izo ananjenjemera chipanati ife tinamupha mbale wathu izonse za izo ndipo momwe izo zinali zoti zikhale mwa mthunzi wotsogolera yosefe iye anadziwa kuti izo zikanali zidzakhale zikhalidwe za dziko pakudza kwa ambuye yesu zotero iye anatchula za mafupa ake iye anati musati mundiyike ine kuno koma ine ndikufuna kuti ndikhale moyo umboni uliwonse umene ine ndingakhoze kuti ine ndikukhulupirira kuti tsiku lina kudzakhala chiukitsiro utali uko kumene iwo amene anali nako kudzoza komweko anapitawo ndipo chotero ukhoza mpingo kunena mmawa uno ngakhale motentheka monga ife timatchedwa ngakhale chifukwa ife timakhulupirira mu mphamvu ya chiukitsiro ngakhale ife timakhulupirira mu machiriso a uzimu ndi zizindikiro zonse za uzimu zimene khristu anazilonjeza ife tinachita kutenga mbali ya osaphunzira kapena wotentheka ndi zina zotero sizikupanga kusiyana kulikonse chimene ife tiyenera kuchitenga malingana ngati ife tikudziwa kuti momboni wathu ali moyo ndipo wabweresa umboni mu mtima mwathu kuti iye ali moyo ndipo akulamulira yosefe anati ine ndikufuna kuti ndipange umboni uliwonse momutsutsa mdiyerekezi womwe ine ndingakhoze zotero iye anaponyera mafupa ake panjapo ndipo iwo anagona pamenepo kwa zaka mazana anayi amen pakuti iwo amayang'ana kupyola zimenezo anthu amati ndi wotendeka bwanji izo zinkaoneka ngati pamenepo wotendeka koma izo zinatsimikizira kuti ndi choonadi amen zotero izo zidzakhala kwa aliyense yemwe ali nacho chiyembekezo chodala ichi cha nkhaniyi mmawa uno ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo ine ndikudziwa izo zilibe kanthu chiyani iwo amati ife tikulemera kuno igupto yense akulemera pamene ife tili kuno zinthu zonse izi koma izo sizinapange kusiyana kulikonse iye ankadziwa kuti iwo anali woti adzatulukeko kumeneko motsimikiza basi monga dziko iye anati tsopano mudzatengere mafupa anga kumeneko ndipo mudzakawayike iwo mu igupto uko mu dziko lolonjezerwa uko mu dziko la kenani kuchokera ku igupto zotero pamene iwo mose anabwera umo mneneri wina wozozerwa ndipo iye anatenga mafupa a yosefe ndipo anawatengera iwo uko ndipo anakawayika iwo mu munda womwewo malo omwewo pamene onse iwo anakayikidwako iye anatenga njira yake ndi onse iwo chifukwa mwinali china chake mwa iye china chake mwa iye ibeka chinu simukuamva anthu ena onse kumusuka kunena chilichonse za izo tabwino paliponse mpabwino iwo amangobwera paliponse pamene iwo angafune koma munali chinatake mwa iye chinatake chimene chinali ndi masomphenya omwewo amene Yobu anali nawo masomphenya omwewo amene onse iwo anali nawo zilibe kanthu chomwe dziko lina lonse linkaganiza zimene iwo angachita izo zinalibe kanthu kochita ndi Yosefe izo zinalibe kanthu kochita ndi Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo ndi wena onse iwo china chake chinkakankhira ku dziko lolonjezerwa ilo zinkaoneka motentheka koma iwo ankafuna izo sapanali china chake mwa iwo chakuya chikuitanira ku chakuya momwe zilili lero ndi wokhulupirira aliyense pali china chake mwa iwo chimene timakanikizira kwa icho zilibe kanthu iwe ukhoza kuyesera ichicho kapena china koma pali china chake chimene chimakanikiza iwe umadziwa kupyola mthunzi wakukayikira kuti kuli mzinda waumanga wake ndi waupanga ndi mulungu iwe umadziwa kuti kuli china chake uko totero iwe umakanikizira ku icho tsopano pa tsiku limene iwe anamuyika iye mafupa kumeneko mazana a zaka atadutsa ndipo potsiriza tsiku lina kwa ife mwana wamwamuna anabadwa kwa ife mwana anaperekedwa ndipo dzina lake adzamutcha wodabwitsa waupungu mulungu wamphamvu kalonga wamtendere atate wosatha ndipo iye anabwera ku dziko lapansi ndipo iye anabwera mwa njira ya kukhola wosauka ndi wotsikisisa koma china chake mwa iye chimene chinkadziwa iye anayima pamenepo ndi uneneri umodzi wochokera mʼbaibulo iye anati inu mukhasule thupi ili ndipo mu masiku atatu ine ndidzaliukisa ilo kachiwiri iye anali mwamuna yekha yemwe akanakhoza kunena izo yemwe anayamba wakhala wokhoza kunena izo kapena yemwe adzayambe wakhalapo kuti aneneri ine ndilinayo mphamvu kuti ndiligoneke thupi langa pansi ine ndilinayo mphamvu kuti ndilidzuse ilo kachiwiri ndiko kulondola Emanuele mwini wake yeno pamene iye anafa ndipo pa tsiku la imfa yake iwo anamuchosa iye namutsitsa pa mtanda ndipo iwo anakamuyika iye mʼmanda ndipo iye anagona mmenemo kuyambira lachisanu madzulo mpaka la mulungu mmawa pa mmawa wodabwisa uja wa Isara pamene iye anauta kachiwiri ndipo moyo wake unamasulidwa kuchokera ku ndende za Gehena mmusi kutaliko kumene iye anapita ngati wochimwa mwa inu ndi ine atanyamulira kutali machimo athu kuti atipase ife chitsimikizo changwiro palibe chifukwa chokayikira panonso kupereka chitsimikizo changwiro icho iye anati ine chifukwa iye anachita izo moyo wake unaponyeredwa mu Gehena chifukwa iye anali chotayidwa iye anali Azazeli wa chipangano chakale yemwe iwo ankayika machimo a wanthu pa Azazeli ndi kukayimasulira iyo ku chipululu kuti ikafe yesu anali Azazeli ameneyo yemwe anali ndi machimo a wanthu pa iye ndipo anakatayidwa ndipo anapita ku Gehena kuti akawawirwe kuzunzidwa thupi lake linapita mʼmanda kuti alipire mtengo wa chiukitsiro chathu oh mayi ndiye pa mmawa wa Isara uja pamene iye anabwerera kuchokera mʼmanda kumene ululu wa imfa ndi Gehena sizikanakhoza kumugwira iye ndipo pamene iye anauka kachiwiri pa mmawa wa Isara osatikokha kuti iye anauka koma pomweponso anabwera Yobu Yakobo Abrahamu Isaki wena onse iwo anabwera mu chiukitsiro mu Mateyu 27 ndipo anaonekera pochuluka ndipo konsekonse mʼmisewu iwo achisindikizo cha umboni wawo pa iwo anali ndi china chake mwa iwo chimene chinati ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ndipo kwa munthu aliyense tsopano iwo ankadziwa mulungu ankadziwa kuti mu masiku akudza kuti aza mulungu adzalipira baibulo ili iwo ankadziwa kuti amuna anzeru akanadzalipira ilo kuti iwo akanadzayika kutandauzira kwawo kwawo kwa ilo kuti iwo akanadzati o ilo tili kutanthauza izi ilo tili kutanthauza izo tonero kuti apange izo motsimikiza kuti madongosolo ake akulu mu mibado yakudza akanati adzakwanilisirwe mvetserani mwatcheru tsopano pamene peri kutseka msungano monga mu mibado yakudza kuti dongosolo lake likanati lidzakwanilisirwe mulungu anapereka umboni wotsimikiza kwa izo. Ife tikonza kuwerenga izo ndikuti ine ndikuzikhulupirira izo. Izo mwamalingaliro. Icho ndi chikhulupiriro cha luntha. Ndizo za Mulungu za mwamalingaliro. Koma pali china chake chopitirira izo ndiko kulondola. Osatikokha kuti iye anauka kuchokera kumanda, koma iye anakwera mmwamba ndipo anatumiza mbuyo mzimu woyera. Iye anapita mmwamba ndipo anakapereka mphaso kwa wanthu. Anatsogolera amunsinga ku usinga ndipo anapereka mphaso kwa anthu. Ndipo lero adathaza Mulungu kusewera ndi Baibulo kuti athawa kukhazikitsidwa mpingo kwa mabungwe. Ndipo iwo akumatitsa bwino. Izi ndi zimene ife tikuzifuna. Anthu ena atayikidwa pansi pachali chicho. Wena awoyera. Ife tikafukula wena amafupa awo ndi kuwabweretsa iwo kuno. Wena iwo anati ife timanga chalichi pamanda pamene iye anapachikidwapo kapena pamene iye anayikidwa. Ife timanga mpingo pamenepo. Anthu muzogwirika akuyesera kuti apange zinthu zogwirika koma ndi zonyansa chomwecho. Palibe kanthu kwa izo. Zonse ndi zamkhutu ndipo palibe kanthu kwa izo. Komatu chitsiro chenicheni ndiwo amene anafa ndiye akabadwa kachiwiri amene ali nacho chikhulupiriro. Ndikudziwa chomwecho chicho. Ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Ndipo Mulungu akugwira ntchito ndi wanthu amenewo ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo kutumidwa kwakukulu pano kukusonyeza kuti iye anauka kwa kufa ndipo akusonyeza zizindikiro zooneka ndi zodabwitsa. Mulungu akudalitseni. Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Kodi inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse? Ife titafulumirira kunyumba tsopano mukadye kadzusa wanu ndipo mukabwererenso kachiwiri pa 9 koloko. Ndipo ife tikuti tiwatumiza anyamata kuno kupereka makadi apemphero pa 9 koloko. Ndipo panga ndikuti mawa uno ndi mawu otsiriza pa izi pano mpaka ine ndidzabwerere. Ambuye Yesu yemwe amene anauka kwa akufa ali wamoyo lero ndipo akhoza kuchita zinthu zomwezo monga iye analonjezera. Zizindikiro izi zidzatsatana nawo iwo amene akhulupirira ngakhale mpaka ine ndidzabwerere kachiwiri. Ngakhale inu mukhale mudatayidwa kunja, ngakhale inu mukhale mukuthedwa orentheka, komabe iye ali pano mwamphamvu yake yonse. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikupembera kuti Mulungu akupatseni inu isala lero kuti inu musadzayiwale konse utali wonse pamene inu muli moyo. Tsopano inu mukuti kodi inu mukutsutsana nawo anthu awo amene akupita ku mipingo ndi mitanda yayikulu ndi choncho? Ayi bwana mʼbale wanga, zinthu zimenezo zabwino monga izo zingakhale zili. Izo zangokhala monga kutenga pano pali chimene ine ndikuganiza za mipingo yayikulu imeneyi. Inu mukuti oh zedi, ngati Ambuye akanatipasa ife malo akulu ine ndikanayamikira izo. Koma pano pali kugamula kwanga kwa izo. Kodi inu munayamba mwaganizapo zopita kumunsi kuno ku zipala ndi mafakitale ndipo akumanga sitima yayikulu yayitali yonyamula wanthu yamakono ndi mipando yonse yokongola yopukutidwa ndi wenzulo yayikulu pamwamba pake ndi kuwayika woyendesa mkati umo wopanda mpweya uliwonse kuti uzikoka iyo? Mukuona inu basi izo sizikanati zichite ubwino wapang'ono. Ine kunali bwino ine ndikhale ndi galimoto yopukusa ndi dzanja kuna kwake. Ili ndi mpweya mwa iyo kuposa kukhala ndi zonse izo. Ndi choncho inu chifukwa iwe upita nayo kwina kwake ndizozoona. Cholero tsopano ingokumbukirani mokhweka kuti chiukitsiro chenicheni chinthu chenicheni. Inu mukuti chinthu chimenecho chikhoza kuyenda pachokha kutali uko, icho chingakhoze kuyenda bwanji? Mutsimikizire izo kwa inu. Ndipo ndizo zimene ife tachita. Ife takonza mipando, ife tapukuta wenzulu, ife tawapukuta masikolala kuti aziphunzitsa ndi za Mulungu zazikulu ndi kumagwiritsa ntchito mawu akuluakulu amene angali basi zinthu zazikulu zimene iwo amaziphunzira mu dictionary usiku wonse pa ulaliki pafupifupi kuti adzafikepo zazitulusa izo mmawa wotsatira mawuwa akulu ofufuma. Koma mbale kwa ine zimenezo ndi zamkutu. Ndipatseni ine khristitu, ndipatseni ine chiukitsiro, ndipatseni ine umboni mu mtima wanga kuti khristitu anauka kwa akufa. Izo zikhazikitsa icho kwa ine. Amen. Mbatani na jina taka jimene ine ndinga kose kunena. Ndi Paulo wakale. Ndi chipinda chachikulu icho. Tamdima. Chili pamenepo pasogolo pa ine. Monga wachivundi. Ndipo ine sindine khanda panonso. Kuti ine ndikudziwa ndawu iliyonse imene mtima wanga ugunda. Ine ndikupita chakuchipinda chachikulu chimenecho. Chamdima uko. Chotchedwa imfa. Ndawu iliyonse ndipo tsiku lina iwo. Udzalenga kugunda kwake kotsiriza. Ndipo ine ndiyenera kuti ndidzakalowe mchipinda chimenecho cha imfa. Ndi wachivundi aliyense koma ine ndikufuna ndizanene ndi Paulo mtumwi wa mkuluja pamene iye anati ine ndikufuna kumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake kuti pamene iye ayitana kuchokera pakati pa akufa ine ndidzatulukamo ndi iye pa nthawi imeneyo ndicho chimene ine ndikufuna kumudziwa iye mmawa uno ndicho chimene ine ndili wothokoza kwa mulungu ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake kuti ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo maso akhungwawa amene ndawina anali akhungu atsekulidwa thupi laling'ono ili lokalamba lofowoka lapafupi mapaundi 125 ndikudzandima pano lakhala lili nofu wabwerera pa ilo mtima umene ndawina unali wakuda ndi tchimo iwo wapangidwa kuyera zikhumbo izi zimene zinkakonda zinthu za mdziko izo zinafa zaka 20 zapitazo ndipo ilo lauka kachiwiri tsopano ndipo maso achivundi awa amene ine ndimayang'ana kucholeramo ine ndakhala nawo mwayi mwachisomo cha mulungu kuti ndiziwaona olumala akuyenda akhungu akuona zizindikiro zazikulu ndi zodabwisa ndi mphamvu za mulungu ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ine ndikudziwa izo kuchola mthunzi wakukaisa ine ndikudziwa izo ine ndikudziwa izo ine ndikudziwa izo muomboli wanga ali moyo amen mopitirira nthawi zonse ngakhale imso zanga zidadyeka mkati mwa ine ngakhale lilime langa litakanilira ku milomo yanga ngakhale mbuti zakungu zidalidya thupi langa ngakhale atandimangira mwala pa manda komabe ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo amen tingapemphere ife atate akumwamba ife tikukuthokozani mu mmawa uno chifukwa cha chiukitsiro ichi mulungu poyamba wochimwa womangidwa ndi zingwe za tchimo poyamba mu ndende ndi zochitika za malubwelubwe mwa chipukupuku kuopa imfa kuopa kukomana ndi inu koma tsiku lina la ulemerero pamenepo panabwera chiukitsiro kuchokerapo khristu anauka mu mtima ndipo lero ife tilinacho chitsimikizo chachikulu ichi lero iye ali moyo mwapamwamba ndipo ife tikukuthokozani inu kwa cha iye ndipo ife tikupembera atate tsopano kuti inu muadalitse omvetsera apang'ono awa ndipo ife tasonkhana mulole mzimu woyera wanu upumule pa mmodzi aliyense inu mukhale ndife kupyola mu msonkhano wokudzawu ambuye ndipo mulole mzimu woyera ubwere pakati pathu mmawa uno ndikudzatiza munthu wodwala aliyense yemwe ali mnyumba muno perekani ife ambuye mulole wanthu azipita kuchokera pano kuti azikakumbukira isara iyi kwa nthawi zonse perekani izi ambuye ndipo mulole zimphamvu zazikulu mulole angelo akulu amene anakubuduza nautotha mwala pa mmawa wa isala mulole iwo ayime alipo lero kuti adzagubuduze mwala uliwonse wakukayikira mantha aliwonse kusagwirizana kuliponse muzichotse izo ku mitima ya wanthu perekani izi ambuye kuti mzimu woyera ukhoze kubwera pansi mwa mphamvu yayikulu ndipo ukhale ndi kufikira kwa aliyense perekani izi kucholera mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi amen iye ntiyime
the first one to die for this Holy Ghost man was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit against sin. It made them so angry, they dashed his head in, but he died in the Spirit. He gave up the gold and went to join the other, this life-giving home. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their life so this gospel could shine.
Kodi inu simukumukonda iye, ife timaimba nyimbo ya ing'ono imeneyo, ipa ife tikukurupira kuti uthenga wa mzimu woyera ukadauka ndi magazi. Ndiyo njira ya kuzunzirwa, ndiyo njira ya kusambeserwa, ngokulondola. Dziko tilikuudziwa iwo, dziko tilimaudziwa mkomwe iwo, dziko lidzakudani inu. Koma mukhala chisangalalo chabwino, ine ndaligonjesa dziko. Iwo sama umbetsa iwo, kulalikira kwa ntanda ndi zopusa kwa iwo amena kuonongeka. Koma pali china chake pansi muntima wa wokhulupirira amati, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Ine ndikudziwa izo, kupyola kukaikira. Aliyense akumvelera bwino ati amen. Tsopano dziranani tanza ndi wina amene wayima pafupi ndi inu. Muri Ambuye alemekezeke, Ambuye alemekezeke, Ambuye alemekezeke, Ambuye alemekezeke. Zozabwino, zozabwino. Tengani malo anu mawa uno ndi Kristu. Iye anauka kwa akufa. Tengani njira ndi onyozedwa apang'ono a Ambuye. Chabwino, tsopano tingaweramitse mitu yathu mphindi yokha. Ndipo tsopano kumbukirani mautumiki mumaminiti pang'ono okha kachiwiri. Ife tiyamba kachiwiri tsopano pa 9 koloko makadi apemphero adzaperekedwa. 10 koloko Ambuye akalola akalambula bwalo adzayamba. Utumiki wakulalikira udzayambika pofika pafupi iyo pafupi. Pafupi 10 ine ndikuganiza. Ndipo inu mudzakhale pano molawirira pa 9 koloko. Kuti mudzatenge makadi anu apemphero. Ndipo anyamata adzakhala ali pano akupereka makadi apemphero pa 9 koloko. Mawa uno. Chabwino, tsopano lumirirani kunyumba, ngati inu muyenera kuti mukadye, pitirirani. Ngati simukatero, mukabwerere wopanda kadzusa, mayi, ife timadya mochuluka kwambiri muli monse. Zotero ndiye, mukabwerere mukusala, mukusangalala, lolani, mtima wanu ukhale mwabwino. Mungozisunga izo, mumalingaliro anu. Ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Ine ndikudziwa iye ali, mabelo achisangalalo. Akuimba muntima wanga, pa iye anauka, ine ndidzauka naonso. Pakuti ine ndili kale moyembekezera mwapa malo woukisidwa limodzi ndi iye tsopano. Tikukhala mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Tsopano tiye ndiweramitse mitu yathu. Paliponse muchipinda, ndipo ine ndamupunsa mbale Pira, mmodzi wa azipusa pano, mbale Tom Meredith, ine ndinamuona iye kumbuyo uko aponso. Ife timugwirisa iye ntchito mutumiki kanthawi kenako. Ndipo tsopano mbale Pira ngati iye angaponde patsogolo pamene aliyense ali ndi mutuwo weramitsidwa mupemphero, ife timupempha iye kuti atibalalitse ife mwapemphero. chabwino mbale bila gati inu mungatero.